Ushayivasha awuphezwa mabhilidi besikade sibambala awungoku sesibaninzi.
Hey,
DJ, you still lose time.